Uyazokuthanda umuntu uvela ugwana ngaye, uvela ubona istraight, uvela ubona umshado, ngisho uma kuyingane. Impilo yakho yonke iphelele wena umunaye, kanti yena ufuna ukuhamba, ufuna ukubona abanye. Mina ngisazi ngithina, ngisazi ngithini, yeah. Akuphile ngaphandle kwakho, nawe uyazi isithandwa sami. Ngokude nawazangithanda ucela ngimyeke. Uhambile my baby, uhambile my baby, yeah. Uhambile my place, uhambile my place, oh. Badala isithandwa sami, noma ungahamba uzonikhumbula. Ulove wami uhambe namaplezi, uhambe namaplezi wahamba. Ihambile intombi kaMjida, ayulova. Usho in front of phambi kwabantu what it's over. Mnanganakawe, mnangalutho mina, mani ngithathela yena, nithi ngenze njani. Mani ngithathela yena, nithi ngithande bani.
No, come on. No, how could you do that?
Where are you going?
My name is Tadela, yeah, and I need to think I live on it.